Tani Vikonia Ya Chungaya Festo Keratoshnie Punishka Sutashnie Timbako Vinyashme Groshtomushtinia Tani Vikonia Burnia Toshnia Vikonia Miustafiacha Domenia Burnia Toshnia Komeneshtani Burnia Toshnia Vikonia Miustafiacha Domenia Burnia Toshnia Komeverasi Tani Vikonia Ya Chunga Ya.